Clovis Productions. Abia Belgi Sato Sato Clovis
Agap Records.
Chega za nombe.
Me and you.
Shake your booty, ingiti zawe ni atari. Your lips amazing, ni sukari. Mapenzi yako natia sari. Chena we babiri babiri, abatwanga bakimihari. Mina we tutafika mbali. Niwe ngunda ma baby, niwe shaka ma lady. You are sweet my honey. Your boys, Abia Belgi,
Agap Records.